kusa sibona olunye usuku olunye usuku ifisa ukulibona kanana
nami ngifikelele sweni
ifisa ukulibona ilanga
bajabule kaya bajabule kaya
ifisa ukulibona kanana
Don't worry.